akapona kati kuri tshwere a kuti di nice re tshwere ke di nice di nice ya ga bona tsa maliwa ke tshwere yena BFN the BFN the mastermind ya ba ditobitsa tsela ba ditobitsa. Yeah, let's do it.